tawafu ifada lolou moy wax tok waye nak ba li fek yoru tabaski di de bok fi defé duñu la tek alaman bu tam xaritero te defoko nak faawu nga wara fay alaman jëmmé organ ak mom nang ko xamé won dara soti ko ci ba sax julli ga ñaara rak ci gannaaw wërga lepp ben la xana rek budé goor mu fatali ku ne tawaful ifada defu ca lag defu ca bok itam mbagum ndey jor bu noppé ci tawaful ifada te doon kenn ci ñaar ñi muy waxtane muy ko yene won aju kesse mba ka yene won qiran daga mom doxon na safa ak marwa dal nay yewiku yewiku bu mag ba mag ci biimu defé tawaful ifada ke lolou moy le defon tax yagn ko ayé muy jotté goor jigen ak rabbu ak sip gën ci bo nak ko ñu lepp jeexna ayé tuñ ko dara 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 kon man na ma taxaw fofu ci ba bisu fukel bu ñewé bu ñew ba def tawaful ifada moy betiku nak wax ka def sama to te moy humu rek kesse moy betiku nak bëggaaj lu ko wutale ñaar yi mu waxtane ba fofu